My drink when I thirst. Munjala yampa ekyokulya amanyi ne bwesula obulamu okuva lwe nnabumuwa essanyu lyange lyayitirira. I no longer carry my burdens. I got into the rest when tambula is my protection. My drink when I thirst. Munjala yampa ekyokulya amanyi ne bwesula obulamu okuva lwe nnabumuwa essanyu lyange lyayitirira. Kuva lwe namanya nti waliwo omulungi amanyi obulamu waliwo omulungi emirembe n'essanyu n'ebijjulo omutima gwange gwasumululwa. Kuva lwe namanya nti waliwo omulungi amanyi obulamu waliwo omulungi emirembe n'essanyu n'ebijjulo omutima gwange gwasumululwa. Tonda eguru nensi nebyo byonna ebirimu buli kyama kyalina yakimpa nange kyemba mwesiga obulamu okuva lwe nnabumuwa essanyu lyange lyayitirira. Njogerako ye yawaayo obulamu okuwonya obwange ye Katonda yatonda eguru nensi nebyo byonna ebirimu buli kyama kyalina yakimpa nange kyemba mwesiga obulamu okuva lwe nnabumuwa essanyu lyange lyayitirira. Kuva lwe namanya nti waliwo omulungi waliwo emirembe n'essanyu n'ebijjulo omutima gwange gwasumululwa. Kuva lwe namanya nti waliwo omulungi amanyi obulamu bwange amanyi